ise kụpụta anya. Ọkwanụ onye Chukwu gọziri na ekele Chineke n'ihe ọma ahụ nke o mere ya. Nwanne m, ọ bụrụkwa na iso na ndị Chineke gọziri agọzi, bịa ka anyị kelee ya.
Ka anyị kelee ya, ka anyị kelee ya, ka anyị kelee Chineke.
Ọ gịnị ka o jiri akpasu gị iwe?
Ọtụtụ bụ ndị o mere ihe ọma ma ha achọghị ekele Chukwu. Ma kele m ihe o jiri akpasu gị iwe? Ọ bụ ndụ nke o nyere gị, arụ ike nke o nyere gị,
More music at NigerHighlife.com.